joyi yamde jaɓɓore ke mintaji capanɗe tati kibaruji moɗon do dande studio kalangu commune Omar Hamma janganta on emasinaji lawal isanani ko e kibaruji. Luɓe kewɗe ɗo nder gallure ñame maɓɓama hande gam battal e notade noddal ngal ko syndicaji commerçant ɓe gaddi e wiide jamray e laabi goɗɗi koƴaɗi misali mbi'en do talkuru hawdino filla lumakoyru kamɗen e golleji ko toñe ɓe gatta ɓe. Nonni nokkure to lawol hette e andinde heɓude hano mosala seniraf keƴora ndenagu no wara fuɗɗama handen golleji muɗum ɗo nder ñamey on nanan ko ardiɗo nde nokkure fammini nder yewtere meɗen pindino en jata nana kala en ko jon andat dow filla lumako kaluɗo sababu ko waɗi jaccere heɓa hitande hikkande far e torgal lumako nder leydi men Niger. Nanni mbiya hannde subaka onon luuɓe fuu maɓɓa ɗo nder gallure ñamey gam batte Allah e murtere ko lumoɓe gaɗi saabe kulle kewɗe misali ko laati talkuru laabi lumaki heyru e filla ko doñeɓe gatta ɓe lumoɓe. Useyru Rabo délégéjo lumo assalam kamɓe Dawda Hima Abdoulaye nani secrétaire général mo lumo wadata nani koɓe mbi Salamatu Kadiri e bandimine Assoumane Aboubacar.
Ille kenga min mbi himɓe syndica eɓe takka ɗereji murtere hannen gawri ñebbe fuu ceede muɗum ɓeydama. Emin domi noddol gonnati de o noddamin min ɓeydira yeeso gam ko balɗe ɗiɗi min pay
waɗude.
Misali seɗɗa min kolliɓe iɓe gaddanami itte ɗemin bawta joɓi ko handi woni nde jomum no dekani joɓol itte no handi sembe mum ƴeewi. Hande min gaddanama sigila kesogon ko mako deni lumojo sodowi are no kure go no wodi ko jomun yobata deni waddi areden fa sonna kando no wodi ko ittata kasen dalilaji di wadi min ummi min dari gam min kolla ko min bawta
nonni gam heɓude yottade e internet dow guroji laddeji ɗo nder Niger ɗum saabi ko fedde leydi mande ko habaru singa ɗo endan nder wuroji sengoji leydi ndin fo. Ibrahima Gimba Saydu o directeur nokkure nani ko witernen Fuday Ahmed.
Le Niger c'est un pays.
Leydi Niger jonde ladde kañum woni ko ɓuri ɗudde fo. Ɗum saabi min mbi to no hani min keɓa kullantereje gollitirɗe lobbe min jaara nder gure ladde ɗen enɗan gam min nafa himɓe wuro ngo. Wona gam himɓe heɓa gaɗi téléphone na waɗa connexion de internet koye si en koƴƴile l'école no wodi connexion o nene ɗum no walla l'école iɓe janggoɓe ɓen heɓa ɓeyda bawɗe e jande mum. Le doctorore no wodi ɗum ore doctorore on omo wawi hedde o haalde e doctoreɓe mawɓe wonɓe ley galluje ɗen gam batte ɓe ballam dow filla hono ñawɗo makko soni omo yiiɗi o sawra ɗum far laamu leydi kandu kon nano yiɗi himɓe hokkaɓe kibaruji dow ko yaawi fa hande enen kala haala demal ni remoɓe en mbawi hedde kabaru gam batte ɓe gaɗa golle mabɓe ɗe no woɗiri kabaru no yiɓe gatto koɓe keɓa kullantereje ko gollitirte heɓa demal mabɓe ngal enɗan yaa yeeso.
Des plateformes qui sont là, ils sont connectés dans les villages.
Nonni mbiyen nokkure to lawol ƴewtinte seni rafke ƴorande nagu wari mane e andinde hande subaka woni ko golleji muɗum fuɗɗa e dow ardangal mane mbiyen ballaga hoorejo gouvernement mo leydi meɗen. Ibrahim Garba Birmaka ardiɗo nde nokkure nani ko Youmoctar Hammadou do majjum.
Le volet militaire seulement
hedde e sogeji kono tan watta caɗalɗe enna heɓene mosala fa jonde jam waɗa. Ɗum saabi ni ko reɓe leyɗe gonɗe CDAO koƴƴi laabi illuduɓe neɗɗo sappo e nayyi darde renugol neɗɗo e hoore muɗum. Dow majjum ni no wodi kulle kewɗe, no wodi fi laamorade gonga, no wodi fi hakkeji ɓiɗɗo adamaɓe, fi cellal himɓe hoore muɗum leydi Niger no tokkiti hoƴude kandu konna ɗiɗo laabi fuu gam batte wadde jonde jande endam. Caggal mum du fa hande enen ƴewtino wooɗa e dow fi renugol ɓi adama e hoore mum. Nonnon du konna fa handen enen dara yalla kulle ɗen endan ƴisat tawi fa yetti nokku fuu. Hunde fuu ko tawa nder majjum komin keeɓi e ley kibaru mum kañƴum woni komin kolloto gomnati du ƴeewa dow majjum moƴƴina.
Que nous avons déjà donné.
Caggal ni nde ñaw gortoɗe biyetengu grippe aviaire e faransire famanano ɗo nder gallure meɗen ñamey Sarus kawjiɗo filla duɗgol mo département Birni konni ɓeyditi laabu ko hisinta e suride ngu ñaw dow keeri hawtade e leydi ndin gantongu weccito. Ibrahima Gadage directeur kawjiɗo filla duɗgol nder Birni konni nani ko wi Assoumane Moussa Ardjika.
Ñawgu hana ñaw kesugol noon ko andaka hanaɗo nder ñamey tan ñaw gortoɗe tawa gam balɗen ɗe toma mi yehino doso ondu satarma goto on nino minen do mi yani fa warande joni der kominigi din min nanay ko gollobe amin kollimin minen godi gollobe hedo keri din woni fu ko natta e ko wurtoto fu ibe andani dun be kollaymin yel satarma ji gonno dun deni jomun wardi gortode mun minen kolla jomun so ita gortode mun to duno deni jomun holli tidal niraku gortode mun no tetete gayka wasi watti gardudo gortode mun fu minen andani dun minen kollita jomun
an karfa hwata
ko burta kure million goto ko hisinta nimbe nyaw kolera ka woni ko fedde leedi adunar hawdinde cellal bibbe adama be watti mane walliti leedi meden Niger yewno be ngadi ridun e andinore do wetcho internet ko wite Twitter kenga go lero marsinoni dum duno docteur Idi Iliasu Maynasara minister kawji of cellal bibbe leedi o yey jabo ngal dokkal gam batte alla e tugal ko hisinta nimbe nyaw kolera ko lawal didabal tawado no e hore mun der lewru marsundu kanjum wadi ko mbi electoroje jenay de regionji nay kam o fi yewta an ko ndarta fillangal tugal fawar joni mbi en caggal hitande majjuni ko bibbe Boko Haram ndiwti gollobe didobe kampani gomton der region di fa koreji be nimbe nanga be ngatti wuladu heba be njofe kenga non be noddi hokkobe habaruji gam batte faminde ngelu alafu Abubakar Ibrahim Saki kender ditobe ben nani ko wi bandimin Ali Tajisir Ahmed.
Ça fait aujourd'hui un an, quatre mois.
Handen hitane ni lebbi nay ko gollobe dido be company Bakore diuta nanga illa koreji mabbe fa tukka e company on wala gurdo habaru mabbe der mittitnol ni garba Amadu e Yuse der golle mabbe Boko Haram diutibe illa wakati on don min gala habaru mabbe be jahana der region difa wuro Geskiru gam mojjinol do fi golleji mabbe wakati on don be diuta wakati gon ko himbe diwtube bebe no kalda e company on gan hebugo narrat hakkune mabbe dey ko welira heberni kaldal gal be gadigal waday mosolo hebo hakkune mabbe
malheureusement abouti
handen didi lewru mars nom suma yere ko himbe dina almasifu fudete ko lati balde la soje didi dum wadoyte dey noy una dume woni mana nde suma yere nano wadirte to nimbe dina alsilama gal Jean Baptiste Kafando o goto mo julirde dina almasifu yantala nani ko wi e challal rukayatu Abdurrahman
le karam kriti
suma yeje gadobe dina almasifu balde la soy didi non be gatta e be ciumo gam fadde annabi isa wadude jahangal o wadi balde la soy didi o nyamata o yarata kanjun sabi gadobe dina almasifu no hani be ciriano julbe pak julbe mayde no e ummaki annabi isa wakati suma yere wakati non ko hani neddo battoyi alla kase moccina jonde mudum e wondiraabe mum kanjun sabi emen koje nyamdu emen kokkitira tatabel mum kaw woni den do sumike olkata sanne tonyata ko himbe kasen fewata
tout cela doit arrêter
bien le bi chapande tati ejego hana dubi tati noni woni ko lamu kalifo wadoita yeruno fedde nyenyube wiridum ko lati kononel Paul Henri Sandago Damimba singi ardinodo jippino lamu gadanodo nogay enay lewru janvier bitido wiri dey noy fi o wontirta andan de leydi Burkina Faso Paul Miki Ruamba koko habaruji to andan leydi Wagadugu nani ko wi'e chalalol Rafika Ater
juste après donc les travaux
gada jottinde komiti nyanyube ardido leydi Amiri wada batu jodo hale chaka halobe nane sogeji Burkina Faso tawabe do lamu kamben dubbe Amiri dum hokka lamu kalifa ko dubi tati sani der mabbe no wodi wombe no bi'a dubi tati dudi amma ni cubaki ko himbe Burkina Faso no gans keba diponnita ko buri adude hakkillo himbe Burkina Faso hanne kaw woni jottinde jonde ja e hakkillo fukkingo der chakan taraje de bibbe bom e tawa didabel mum waddude yaadu yeso der mum tatabel mum du kaw woni siriyade wada cubakiji lobbi kase e horrude laamu e saru suuji kawjiidi hakke bibbe adama do der balde sedda dum joddina gollirde laamu kalifa misali gonnat
le gouvernement
C Sangarten e yewtere meden pindidon der lawol filla lumako hautade e leyde godde e de adunaru e torgal har lumako don der leydi meden Niger ko hitande hikka don dun sojjara ke tiagal yeruno sud habaru ko mbi'eten do enda Sahel andiniri dum to anda der andinore mudon de wadi wuntirto enda nogayi e nay lewru fevrier ko dubu jinaayi didi e nan Soli Abdullahi jon andal do fi lumako famini bandimi do majju
commerce entre
états lumako hakkunde leydi e leydi nado hakkunde leydi e nokku goddo hokkondurgol non laabi didi wodi lawol aranongol kam woni are no itte leydi no yare leydi dito goddo no itte leydi dito no wadde hardo ciagal mundu e dum wodi ya wartaji ciede e der bankiji jonde hojama misal leydi Niger hakkunde mundu e leydi latindi fu ko leydi Niger wonno yana hojoto no warno nan na der leydi di leydi din ton du kondan ndare kandu konna ko wonno wurtino yar tom wadi hitande leydi Niger yewa yalla kany on endan dum woni ko hoji nanni e leydi mundi ittude leydi dito kanye ko leydi dito ko na itti e leydi di nanno to mun ton kanyum woni e torgal lumako nonni se Allah wadi taama leydi Niger ko wonno nanno dum buri ko wonno wurtina yarde leydi dito to dum wi'ete e torgal lumo leydi Niger takamu e leydi di endan sami do fille e torgal lumo hala mun halte
c'est là où on parle de balance commerciale
demé way wadude tiadale de
ce qui amène ko waddoto chaamol e torgal lumak ngal hitande fu kan wonno ni raftawre ko wurtinto der leydi yar leydi gondi nenno sen kisa ke leydi jabor non di hokkata se on jehi joni lumo dow on tawta fu kulle ngada do leydi Niger do enda fujjo wayna leede godde on tanginaji endenoji ni chine ni e ko nandi e mudum nenno dun no holla wiide ke e torgal lumo leydi Niger chaamu ngal non deni tawama engal are de kebeten burtinen njaren leydi dito to fondu tuggol e torgal lumo meden watta
libre la balance commerciale
yala leydi Niger no wawi wadi kulle jaratide leydi yasin
aujourd'hui quelle est la politique que le Niger
ande demé woni ko Niger wonno wada do fi albacce eden godide hunno ndu kono ko wodi sembe sanne kana ayata ke albacce de wadi kulle godde lati no ay natural leydi godde fereje go nadu sen koji do fi le tew dum Niger no wada do fi le tew heba hewto leydi eto wala ko wonno wade on sen koji ngari no wodi tew no wodi nguru no wodi kolde no wodi luwe dum fudu konnan no wodi ko dum nafoto sen dum gollama tewngu e hore mum ille ne heccid leydi ne wawi wurtude dum yar leede godde non dum kondam no wawi yornde tewngu hor ko te kilishi dum ay jo hande kilishi wala fu to yottake ner leede enda nden non dum fukule no latide no wawi walude e torgal lumo ngal endan wala ko no wade
e beneficiaire o Niger
do won to kibaruji meden tili edengal fulfulde joni wala fu ko bawden wiide sana bi en do inde railatu sumana e isala wali ballir en ko di kibaruji jotti en jettambe sanne bi wodi du yamde joyi e mintaji la soji didi e joyi odon bawi jaddaade bi etedo asuman china wadde ko demgal hausankore batu joda kale duga tedo hande o odon bawi domde o yamde jeego noni mo balkisa sidi hamed watta do filla demle mbi en kaltede mane dengal muinangal kirtento jamirti
jagnalli maunan debbo hanne ni mi hooci aadi warde gollirde maada kan tammi yowtamma
e Nafisa am da a jaɓɓama nder bureau am
a imi anni ay dama min no woni miña mo ɓurɗa yiɗude
ahe hoore maɗa andine yonay baami haalana ne
maunan debbo imi annini on gala oɗon pijira laabi joƴƴinaɗi kisinoji himɓe raɓu ñaw coronavirus gu dena
ande o hoone gartitol ɗiɗaɓol ñaw coronavirus gu no handi min he koye amin min kokka himɓe misaluji gasuɗi
mi faami jonkan naane ma komin gari natoygo domo gollirde o accamin natoyde sey min gatti cumoɗe amin min lotta juuɗe amin nden ko o accamin min natoa mi waɗi sa'a mi ado e sumode am no nder sakuru am nden gattimi den ko garmi yeride en
a wi'i gartitol ɗiɗaɓol gol ñaw coronavirus gu wala fuu ko waddi ɗum sayye baare himɓe wakkati fuu miɗo haalane jogoɗa mangako ma deni a naati nder himɓe gatta cumre ma taw wattu yeebaare jogoɗen mangako amin denen ko emen gam keɓen denen woɓɓe ɗo
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger